waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Baarlamaanka gobolka New South Wales ayaa ansixiyay sharciyo cusub oo lagu doonayo in lagu xadido mudaharaadyada dhaca weeraro argagixiso ah kadib kulan dheer oo baarlamaanka uu yeeshay socdayna ilaa saacadihii hore ee waaberigii habeenkii xalay ayaa lagu ansixiyay. Sharciyada cusub ayaa ka dhashay weerarkii argagixiso ee Bondi, waxaana mamnuucayaan in mudaharaadyo laga ogolaado la ogolaadaan dhahda ilaa 9 maalmood kadib marka uu dhaco fal argagixiso, iyadoo ay suurtagal tahay in mamnuucidaasi ay ka hirgasho guud ahaan gobolka New South Wales oo dhan. Dadka kasoo horjeeda sharciyadan ayaa sheegay inay maxkamadda u gudbin doonaan dacwad dastuuri ah iyagoo oo ku doodaya in sharciyadani ay jebinayaan xuquuqda dastuuriga ah ee isgaarsiinta siyaasadeed. Xisbiga Greenska ayaa iyaguna sidaas qaba. Horaantii sanadkan ayaa sharciyo mamnuucayay mudaharaadyada ka agdhow goobaha cibaadada lagu helay in ay yihiin kuwo aan dastuurka waafaqsanayn. Afhayeenka cadaaladda ee xisbiga Greenska, Sue Higgins, ayaa baarlamaanka u sheegtay in arintan cusubna ay sidaas oo kale ku dambayn doonto.
We ran into these same limits with the Places of Worship Bill, which was struck down. The court held those laws explicitly targeting apparently genuine.
Waxay la mid yihiin sharcigii reebayay dabeedbaxyada ka agdhow goobaha cibaadaysiga, kaas oo ay maxkamaddu meesha ka saartay. Maxkamaddu waxa ay sheegtay in sharciyadaasi si toos ah u beegsanayeen mudaharaadyo ama isoo soo baxyo dhab ah oo aan ahayn kuwa been abuura ama marmarsiiya loo sameeyey, sidaana ay ku ahaayeen kuwa aan waafaqsanayn dastuurka. Sharciyada noocaas ahina waa kuwa aan dastuuri ahayn, sababtoo ah si saxa uma xadidayaan fal dambiyeedka ka dhasha mudaharaadyada, balse waxay si toosa u beegsanayaan mudaharaadyada qudhooda, ayay tiri. Sharciyo ku saabsan adkeynta xakamaynta hubka ayaa sidoo kale iyagana la marsiiyey baarlamaanka. Kayd xogeed daanraahda ee qaran ayaa la dahfuray si ay uga caawiso hay-adaha fulinta sharciga in ay si wada jira ula socdaan ugana hortagaan dembiyada nacaybka. Marxaladda koowaad ee kayd xogeedan oo durba shaqaynaysay kadib markii horey loo shaaciyey bishii Janaayo ayaa ku xadidnayd oo keliya xukunada maxkamadeed, balse mustaqbalka la ballaarin doono in sidoo kalena la ballaarin doono aniraahda ee oo loogu kaydin doono eedeymaha la soo oogay. Kayd xoogeedan ayaa si degdeg ah loo hirgeliyey kadib xasuuqii Bondi ee 14 December. Wasiirka arrimaha gudaha Tony Begg ayaa barnaamijka Today Show ee telefishinka Nine u sheegay in qalabkani uu suurtagelinayo in xogta dembiyada nacaybka hal meel lagu wadaago.
Effectively what we have now and what's now live is a tool which allows us over time to be able to see exactly what's working, what's not.
Waxaa hadda si dhab ah u shaqeynaya waa qalab noo ogolaanaya waqti kadib inaanu si caad u aragno waxa shaqeynaya iyo waxa aan shaqeynaynin, isla markaana aanu ku qiimeyno waxtarka noocyada kala duwan ee sharciyada la xiriira dambiyada nacaybka. Goboladu mararka qaarkood waxay awoodo ka ballaaran waxay goboladu aan ku celiyo goboladu mararka qaarkood waxay awoodo ka ballaaran kuwa federaalka u leeyihiin arrimahan qaarkood, balse waxaa jira awoodo federaalka u gaara oo aanu anaguna ku howlgelinayo, yiri qalabkaas hadda online buu diyaar u yahay, ayuu ku sii daray wasiirku. Hay-adda taageerada caafimaadka maskaxda ee Beyond Blue la yiraahdo ayaa sheegtay in baahida loo qabo adeegyada taageerada ee 24 saacadaha ahi ay marayso xilligii ugu mashquul badnaa sanadkan. Tirada dadka la soo xiriiraya ayaa kor u dhaafay ku dhowaad 10% marka la barbar dhigo sanadkii 2024, iyadoo dad badan ay muujinayaan dareemo murugo iyo khasaare la xiriira arrimaha dhaqaalaha iyo xiriirada shakhsiyana. Sidoo kale waxaa jira koror kale oo aad u weyn oo dhinaca wicitaanka ah kadib dhacdadii dil wadareedka ee 14 December ka dhacday Bondi Beach. buundada caanka ee Sydney Harbour Bridge ayaa habeenka sanadka cusub lagu iftiimin doonaa midabcad iyada oo erayga peace oo macnihiisu yahay nabad uu si cad uga dulmuuqan doono iyadoo aamusnaan hal daqiiqo ahna lagu xusi doono dulmanayaashii weerarka argagixisada ee xeebta Bondi Beach. Bandhigga qaraxyada rashka ayaa bilaaban doona saqda dhexe si loogu soo dhaweeyo sanadka cusub ee 2026 iyadoo ay daawan doonaan 100 million oo qof oo ku kala sugan daafaha adduunka. Dowlad deegaanka Canterbury Bankstown ee magaalada Sydney ayaa xirtay goob cibaado oo sharci darro ah, taas oo uu maamulayay wadaad reer Sydney oo lagu magacaabo Wisaam Xadaad. Telefishinka ABC ayaa sheegay in mid ka mid a raggii howeysnaa ee ku lug lahaa weerarkii Bondi ay ku dhinteen 15 qof, Navid Akram oo ka mid ahaa dadka ku cibaadaysanayay xarunta islamarkaana uu ahaa wacdiyo wadooyinka ka jeediya hadalla uu adeegayay ururka uu leeyahay Wasaam Xadaad. Amarka ah in la joojiyo isticmaalka goobta ayaa waxaa isniintii soo saaray waaxda kormeerka iyo u hoggaansanaanta sharciga ee golaha deegaanka kadib kormeer lagu sameeyey xarunta Almadiina Dacwa Center oo ku taala 54 Kitchener Parade, Bankstown. Shirkad diyaaradeed oo laga leeyahay Shiinaha ayaa markii ugu horeysay ka bilowday duulimaadyo Australia iyadoo noqotay shirkadii 24-aad ee ka howlgasha garoonka diyaaradaha Melbourne. Shenzhen Airlines ayaa todobaadkii 3 jeer u kala duuli doonta Melbourne iyo Shenzhen oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn Shiinaha kana mid ah xarumaha ugu muhiimsan ee tiknoolojiyada iyo halabuurka. Bilowgii duulimaadyadan Melbourne ayaa imanaya 3 bilood kadib markii dowladda Labourka ee gobolka Victoria ay daah furtay istaraatiijiyadeeda cusub ee Shiinaha, taas oo lagu doonayo in lagu xoojiyo maalgelinta iyo iskaashiga ganacsi ee u dhexeeya Victoria iyo Shiinaha. Ruushka ayaa qaaday weerar ballaaran oo uu ku beegsaday Ukraine isaga oo ku riday in ka badan 650 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah ee droneska loo yaqaano iyo ku dhawaad 36 gantaal, kuwaasoo ku dhacay 13 goobood. Weerarkaas ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 3 qof oo ku jiray cunug 4 jira. Haweeney ku nool magaalada Kiev ayaa sidaan u sharaxday mid ka mid a qaraxyadii ku dhacay dhismahay ay deganayd.
I was sitting in my apartment. I heard the drone flying and it was already flying close. I immediately realized.
Waxaan fadhiyay gurigeyga markii aan maqlay guuxa diyaaradan drone-ka ah oo aad noogu dhawayd, isla markiiba waan gartay waxa ay tahay. Waxaan arkay iftiin. Waxaan u maleynaynay inay si toos ah ugu dhacday gurigeyga. Gabadheeda ayay mowjada qaraxu ku toortay marinka guriga, ayay tiri. Weerarkan ballaaran ayaa ah kii 9-aad ee Ruushku sanadkan ku qaado nidaamka tamarta ee Ukraine. Madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog ayaa ogolaaday inuu booqasho ku yimaado Australia kadib weerarkii argagixiso lagu qaaday bulshada Yuhuud ee Australia, kaas oo ka dhacay Sydney 14 December. Ra'iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa sheegay inuu la hadlay madaxweynaha Herzog si uu ugu muujiyo murugo ku saabsan weerarkii lagu qaaday munaasabadii Hanuka ee ka dhacday Bondi, weerarkaas oo ay ku dhinteen 15 qof.
I've written to the Governor General and asked for a formal invitation to be granted by the Governor General.
Waxaan waraaq u diray gudoomiyaha guud ee Australia, waxaan ka codsaday inay martiqaad rasmi ah bixiso maadaama booqashadu tahay heer madax qaran, sidaas oo ah nidaamka saxda. Tani waxay u ogolaanaysaa in uu madaxweynaha Israa'iil booqasho ku yimaado Australia horaanta sanadka 2026 si loo maamuuso loona xusuusto dadkii ku dhintay weerarkii argagixiso ee nacaybka Yuhuuda ee ku saleysnaa nidaahde ee Bondi, ayuu yiri. Saadaasha hawada ee waddankan ama dalkan Australia maanta waa sidan: Perth qorax 39 digrii, Adelaide qayb ahaan qorax 25, Melbourne daruur 21, Canberra qorax 28 digrii, Sydney qayb ahaan qorax 30, Brisbane shuuxyo iyo duufaan suurtagal 29, Darwin roob iyo duufaan 32. Sarafka lacagahuna wuxuu ahaa maanta sidan: dabcan halkii dollar Australiana waxa uu suuqa ka joogay ebar dhibic $67 ka Mareykanka korbu u kacay wuxuuga ebar dhibic £49 Ingiriiska ah ebar dhibic €56 ah iyo $1.14 oo dollarka New Zealand ah warkii arbacaduna intaas ku dhan yahay
Madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.